ninavyompenda huyu dem, she's my African queen. Milupo kama nuchafu shawatupa kwenye bin. Yeah, she's so beautiful I swear, huh? She got a grown kama alivyosema ngwe. Kwake mimi ndo Chris Brown, kwangu yeye ndo Rihanna. Sitompiga sababu ni mzuri sana. Drive me crazy sasa traveler. Nimepatikana, red me put me under umbrella. Nimetulizana, ni mtamu mpaka ame over na na. Ka supernova, sauti pamba yeye ndo diva. Yani mtoto ame eva. Sipomona mini homa, yani napata fever. Dawa yangu nilimbata, nipe tuishi forever. Kwenye ulimi ya sukari, yani kumtema never. Nimeoza siyo siri na I'm down for whatever. Naka moyo na niposa, sijutiko mutongoza. Yeye kwangu mini nuru, kwenye chumba chenye giza.
All I need is you.
Ananifisha shati, ananifunga tie. Sauti kama nai, rangi ya papai. Aseme na chotaka wallahi, misi katai. Kila damu na ever wake, domana yake. Na sifo zende komola, ala umba wanawake. Ukipendo na kubendwa, hii dunia utona pepo. Taishi miaka rudi nenda, na faraja ya watoshi. She's the bride of my life, look now so colorful. Kama mimi ni pemba, jua kwangu yendo harafu mambu. Moyoni yendo chata tatu, yani du, yuko simple. Yupo hard, yupo class, na baba ikima kumba. Man, wala hayupo, kwenye listi aliumba. Ya kutwa na nyona mimi, kwengine macho kafumba. Ando, mama watoto na mi baba mwenye nyumba.
All I need is you.
Kitu buruta, bina wewe ndo mafaita. Kwenye baridi kama upo, wala sitaki hita. Una mapozi zaidi demo, Mr. Blue kabaisa. Kwako kiziwi kipofu, sioni na sisiki. Warembo sikupe hofu, tabia wakufiki. Maisha yangu kakurasa, mpya na take care. Huyu demo ndo darasa, anitoa kwenye player.
Nataka kuwa na wewe milele. Nataka kuwa na watoto baby. Nataka tuishi sote pamoja kama alivyo sema Ray C.
Nataka kuwa na wewe milele. Nataka tuwe na watoto baby. Nataka tuishi wote pamoja kama alivyo sema Ray C. Nataka kuwa na wewe milele. Nataka tuwe na watoto baby. Nataka tuishi wote pamoja. All I need is you.
Soulmate.